kitta kale sa nanno wala ke sahal kani sinne bakka harat jame wa mamut walitu bu isa umamen lubun namo to sadida bu jiratoni nanno isaneru jiratoni hangi to ko radio sadale america fakke isanitti walitu bu isun umno tinaga ek isanit namo to nanno sana turan gidut kanke sababa hoji amandik bakka dalla ijarame ti jidan ittana bulchan sinne engineer thakala uma Pula Facebook isani ratti walitti bu'insa sanaan lubbuun nama darbuutti gaddu isaanii ibsanii qaamotiin badii dalagan seeraan akka gaafataman goona jedhan Tsahaayi Daamxootu gabaase. Kaleessa galgala jechuun amajjii 26 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee bakka addaa ganda 24 jedhamuun beekamu keessatti walitti bu'insa humnoota nageenyaa fi dargaggoota naannoichaa gidduutti uumameen lubbuun jiraattota 3 darbuu jiraattonni naannoichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dargaggoon maqaan koo hin ibsamin nageenya kofan sodaadhaa jedhe tokko akka dubbatetti waggoottan 15 darbaniif laftitti naannessamee jiru naannawa addaa dallaa obbo Sobbooqaa jedhamuun beekamu duwwaadha jechuun bataskaana irratti ijaarra jennee gaafachaa turreera jechuun adeemsa ture ibseera.
Kiyaara 15 ammatti beekamu xayyiqan nabare aanu boota harka banquu wayii banabarabbas sa'aati. Isaachoo banabarabbas sa'aati xayyiqan.
Waggaa 15 dura innaa harka banquu wayii kantiibaa turetti bakka sana gaafannee ture garuu nuun hayyamamne. Sanas ta'e nuti dadhabne hin jedhne hin dhiisnes giddu gidduutti gaggaafachaa xalaya galchuudhaaf gara tikana keenyaafaatti ennaa yaallu dhimma kana hin galchina dhimmichi seeraan qabamee jira seeraan ahikamuu jedhu ture. Naannoo keenyatti haadholiin keenya dadhaboo waan ta'aniif Boolee Madaalam Garjiifaa deemuu hin rakkatu turan naannoo keenyatti waldaan hin jiru kanaaf. Haa hundeessinu jennee hojii eebbifamaa hojjechuu keenyaaf poolisiin Finfinnee hookaraa nuti kaasan.
Akka dargaggoon kun jedhutti bara kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Arkabee Okkubaay turan kan eegalame gaaffii lafa dalleeffamee jiru kana bataskaana ortodoksii Tawaayidoo irratti ijaaruuf osoo deebii hin arganne har'a ga'eera. Haa ta'u malee dargaggoonni naannaichaa wal ta'uudhaan deeggarsa namoota garaagaraa irraa gaafannee maallaqa walitti guuruun sanbata xiqqaa darbe amajjii 24 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sa'a 10 irraa eegallee bataskaana ijaaraa turre humnoota seera kabachiisaniin addaan kunneerra jechuun dargaggoon kun kaleessa halkan taabota eebbisiisuuf ayyaaneffannaa madaalamii har'aati. Qophiirra osoo jirru halkan edaa sa'a 6 walakkaa irratti rakkoon kun uumamee jire. Lafti bataskaanni irratti ijaarame gama mootummaa. Hayyamni kan hin kennamneef ta'us ibsera dargaggoon kun.
Taqalaa biyya keenyatti bootaawwan marto bootaawwan dindii bootaa bilo dabdaabbii ol asettuna baqan mattoo nindinno hasaabaachuu.
Bulchiisi waldaa kiristaanaa muummichaa bakka sana filee bakka akkasii jedhee xalayaa nuulaateera. Gaaffiin keessan maali jedhanii guyyaa saafaan nu waliin maree gaggeessuu hin danda'u turan haga nuti ijaarsa eegallutti qaamii homaanuun jedhe hin jiru ture. Dilbata halkanii dhufanii isa nuti sanbata guyyaa ijaarree akka dhaabnu nu ajajan. Dilbatuma halkan sana immoo manicha diiguuf yaalan.
Dhimma halkan kaleessaa miseensonni poolisii Finfinnee fi federaalaa akkasumas jiraattota gidduutti uumame qulqulleeffachuudhaaf poolisii federaalaa gaafadhee poolisii Finfinnee ilaallatan jedhame. Poolisii Finfinneetti ammoo dubbi himaan koomishinii poolisii Finfinnee komaandar Faasikaan bilbila hin deebisan. Rakkoon mudate magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee waan tureef bulchaa kutaa magaalaa Boolee obbo Xilaahuun Fiqaaduu raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan haasofsiiseera.
Namoonni kana ijaaranis namoonni waan kana akka hojjetamu godhanis kutaa magaalaa biraarra namoota dhufanidha. ባላም ትሩፊ አክናምዱ በተማዝሩፊ ካናራስክ ስላውሊን ቆራንዳይ ባለ ተቆሰ ከናዋንት ራክቺራኮ አመንጀቶን ዳለ ካኮቴ ጀደሜ ወልት ቡይነ ሰፍሩዳ ሽራው ጀተሜ ፊጋራግሩ ማማታት ቡሲስ ነጋላ ወልነ ተቻድሩ ከመረኮን መጋላ ከነከሰከ ዱፉፊ ፈየደውማ ሲያሳቲስ ጎቹ ዳፎሪ ከነተጀተን ቃቦነ ደብራጅሩ አንተ ኡመንሽ ወላንቱማን ሲራ ከበጀሙ ጀደ ሞቱማን ሞላንቱማ ሲራ ዮቢዩታናን ከበጂሱን ድርከማታ ይቻረ ወንኔ ኡመሜ ሰከነ
ቡጥላውን ታቴ ራወተሜ ፊ ኢማ በካ ወደስካኔ እረት ኢጃራሙዳፍ ጀረሜ እረት ያደከነኝ
ኡመን ግፈኑ ጋፋቴ ኡመተ ዘርፈን ጋፋቴ ኑኪል ነገሬኑ ጋፋቴ ኑጋቸኛል ኢየሱስ ደንዳ አገሩ ሞድብን ለመኩታ መጋላ ብራቱ ኢደሰ ሲያሳ ተስከሳ ጋባንቴ ለበበከ ብራቱ ጁል አክሴስር ቱጋር መሻጎር ፔሱ ደውግረ ተሳኔ ፈኝ ደሙዳፍ ደሬ መለሳ ወራች ጅራሳች ቺኒት ኢቢድስ ጁል ብራት አክሲር ቡይ መለሳ ወሪ ከደቱ ወራ ካፌ ኢቢድስ ሱራ ፖዚቾ ጀቴ ተሽሞ ወራ ጅራታች ቺኒት ኢቢድስ አመናመ ቱርባ
Nana Bataskan Ijaramura Deli Famit Yatam Surakasun Stay Huarabun of Kafure, Humnon Nagenya, Policin Navy, Policin Federala, Bakasanati Bukwatanijuru, Nana Sanati, Hojin Dendelati, Tajaj Libro, Homtura Wacha, Kanjaris, Argendra, Dergun Garigari Nabatu, Martin Ijurin, Jaladu Animo, Gaddesa Anijurum, Gavas Radio Sagali Amerikatis, Ahidanto, Infinira.